dalab kare ayaa dowladahani maalintii khamiistii u diray golaha midooda yurub iyagoo qaybta fulintana ka codsaday in ay soo gudbiyaan dariiqada xal loogu heli karo isla markaana lagaga hortegi karo iskagulotiga sida aan caadiga ahayn ugu soo qulqulaya halkaasi maxamed nuur qarimo waa falanqeeye arrimaha siyaasadda ah oo degan magaalada london waxaana inoo faahfaahinaya waxa u daaran yahay dalabkani
shan iyo tobanka waddan ee yurub ay soo gudbistay codsiga ah in hoggaanka euda ay go-aan ka gaaraan oo ay u ogolaadaan in ay dadkan qaxootiga ah nabadgelyadoonka ah inay geeyaan waddan saddexaad oo nabada inta laga borses karaynayo ama maaragtay kiiskooda laga go-aan gaarayo ayay rabaan inay adkeeyaan si yacni markay xitaa ay kasoo badbaadiyaan balaha ay ku qarqami lahaayeen ama dhibaato laga sheego ama ay arkaan inay doontaas dhibaato weyn soo futaarta ay kasoo badbaadiyaan inay sii geeyaan halkaas
dib u habaynta ayay ka mid tahay in la dedejiyo baaritaan xoogana lagu sameeyo dadka ahana sharciyada wadan ee dalalkaasi soo gaaray iyo weliba in xuduudaha laga sameeyo xarumo cusub oo dadka lagu hayo iyo sidoo kale in si degdega loo tarshiilo dadka codsiyadooda magangeliya doonka lasoo diiday axmed kaboole waxa uu falanqeeyay arrimaha siyaasadda iyo ammaanka waxaana uu qabaa in tallaabadana sidoo kale loo qaadayo si hoos loogu dhigo tirada dadka soo qulqulaya
in la yareeyo dadka magangeliya doonka ee soo galaya midooda yurub soo galaya oo waqtiyadii dambe runtii aada usoo bartay badankoodna ay soo jiirayeen dhankan dhanka italy iyo greeka dhankiisa ka yimid marka waxay ku qotataa waxa waaye sidii loo yarayn lahaa dadka magangeliya doonka ah ama haddii ay soo galaana loo geyn kalaha waddan saddexaad ama ama ha noqoto wadamada africa ha noqoto meel kale ha noqote waddan heshiis lagu yaho midooda yurub waddan heshiis ay ku yihiin
arrintan ayaa kusoo beegmaysa xilli mawduuca magangelya doonka iyo weliba soo galootigu uu dalal badan oo galbeedka ku yaala uu ka yahay mid safka hore kaga jira ajandayaasha siyaasadda haddaba maxaa keenay in wadamadani ay xilligan qaadaan tallaabada noocana waa kan mar kale axmed kaboole
waxaa hadda jirta doorashadii midooda yurub baarlamaanka midooda yurub ayaa mar dhow socota marka meeshaas influencega ama saameyn waxaa kuleh siyaasadda midigta ah ayaa kuleh oo runtii raba in ay bresha ku saaraan in siyaasadaas ay ololaha ku galaan saameynna ku yeeshaan dadka codbixiyaasha ah
maxamed nuur qarimo ayaa isaguna qaba in aan meesha laga saari karin in mawduuca soo gurootiga ay xisbiyada dhinaca midigtu ay dada ku kasbanayaan maadaama sidaasi axmed sheegay ay doorashooyin soo socdaan
waxay arkeen in xisbiyada xagjirka ay horumar samaynayaan marka la eego codadka shacabka ama sida dareenka shacabka oo ah in xisbiyadaasi markay yidhaahdaan qaxootigan ayaanu wax ka qabanaynaa iyadoo electionkii na uu hal bil keliya ama wax ka yar ka daman yahay kii yurub oo baarlamaanka yurubna uu yahay kan go-aamada waaweyne yurub saameeya soo saara ama ay ku lumiyaanba xitaa hoggaankii dowladaha ay u taliyaan iyo kii yurub marka taasaa kalifaysa bishan gudaheeda iyadoo ama bishan muddo adigu aan ka badnayn soddon beri in elashaa u dhacay waxyaabaha ugu badan ee ku qasbaay inay hawshan iyo arbahan iyo go-aamadan adag iyo ay qaadaan
sharciga midooda yurub ayaa tilmaamaya in dadka wadamadaasi soo gaaraya ee aan dukumentiyada wadan loo diri karo waddan saddexaad si ay halkaasi magangelyada uga soo dalbadaan haddii waddankaasi uu yahay mid nabada oo ay codsiyadooda kasoo xaraysan karaan haddaba nidaam nuuceeya ayaa laga yaabaa in hindisahani uu maro waa kan mar kale axmed kaboole
marka horeeta waxaa jirtay hadda waxaa la yidhaahday the Dublin regulation aa jiray oo waddan kasta markii ay soo galaan dogalootigu waxaa jiray sharci damaanad qaadaya in ay badqad ku helaan dalkaas ama ay joogaan brosesskooda ay ka maraan laakiin hadda waxay rabaan in dib loo fiiriyo sharciyadii si ay maaragtay sharciga in dib loo fiiriyo uguna fududaato markii ay soo galaan ama ay ama doomaho kale dadka marka la rescue marka laga qabto in dib loo celi karo waddan heshiis lagu yahay directa lagu celiyo marka intaan taas la samaynin dib u habeyn in lagu sameeyo sharciyadii EU taasa la fiirinayaa sababtoo asylum procedureska in dib loo eego iyadoo aan lagu xadgudbin xuquuqa qofka soo galootiga
talaabadani ayaan ahayn mid ku cusub dalalka ku bahoobay midowga yurub iyadoo ay hore u dhacday inay sanadkii 2016 dalka turkiga ay heshiis kula galeen inay qaataan qaxootiga u dhashay dalka suuriya ee dalkooga uga soo baxsanaya ama uga soo cararaya dagaal sidoo kale waxaa jira waddamo kale oo si gooniya ula galay heshiis waddan kale si ay ugu gudbiyaan dadka soo garootiga ah ee usoo gudbayaan
waxaa jira waddamo runtii talaabadan hadda mid lamid hore u qaaday qaasatan waxaan hadda maaragtay aad loo ogyahay in dowlad dalyaaniga oo kale ay heshiis la gashay dowladdan la yidhaahdo albania oo aan yurubta kamid ahayn laakiin ay heshiis la gashay oo ah in qaxootigan imaanaya talyaaniga badaha ama ay kasoo badbaadiyaan amaba xuduud badaha soo gaara maaragtay lugeynaha talyaaniga meel buu kamid ah inay kaxeeyaan oy geeyaan albania ay yidhahda halkaas ayaanu ku process garaynaynaa codsigooda magangelya doonka ah taasoo yani dadka xootiga imaanayaana ku dhiirigelinin iyagoo badaha soo maray inay haddana albania la geeyo oo xeryo lagu xereeyo oo weliba qaarkood in maaragtay halkaa laga sii diro oo wadamadii ay ka yimideen ama waddan saddexaad oo aana waxba dhaamin kii ka yimideen oo kale la geeyo
warqada hindisahan lagu dalbaday oo nuqul ka mid ah ay heshay wakaaladda wararka a f p ayaa waddamada saxeexa ay ka mid yihiin dalalka austreliya bulgaria qubrus jeg republic denmark finland estonia greega talyaaniga latvia lithuania malta holland poland iyo weliba romania hase yeeshee dalka hungary ayaa isagu aan saxeexin arrintan iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ka maagay qorshayaasha midowda yurub ee ay ku wadaagayaan mas-uuliyadda lagu qaabilayo guud ahaanba dadka magangelya doonka ah amaba lagu samaynayo tabarucaadka qaraska ee qorshahaasi